korisaba party demokratota akuta Pennsylvania magala Philadelphia ke sattitifu fejira demokratoni dorgoma party republicani Donald Trump injifachu ratti tokuma umani jiru jeda mejira kannen alkanda brekana asawgo dan ke satokko ati warra presidenti Barack Obama jechukiya Michelle Obama dorgomtu party demokrati Hillary Clinton deggerutani enna ibsan ani am session diversity degra jirani jiru kan Hillary Clinton dorgomaturan Senator Bernie Sanders deggerto ta sanitin amma Hillary Clinton presidenti gochu daf sagale kenna jechuran deggerta sani agarsi sani jiran kan walgaycho dofu daf Philadelphia te argamu wildi kenya soran kuno dandi telefon arrejira sora kamolte
namawle sinaga kamolta
me maltu jiram
amma wani jira hirirar wanti guddoni mullatu ammo kale galgala jalqabetin wanti jira gugurdoni demokratoti tokkumma labsatani Donald Trump mo'achuu fi wali galani adin jennu gurraachin jennu baqatan jennu hiyyeesin jennu Amerika abbootin keenna biyye namu cufa jettee nuudhaamte arda namu cufa tolchinaa jechuun wali galani qabeenni biyye tanaa ta durii akka dureeyyiin akka Donald Trump faati kuufani mataan dhaaban ta'ummallee biyye namu cufti qabeenni siitiin badhaadhuu malee tanami cufti qabeenni sii keessa qabu tolchinaa tanaaf ammoo yaadan waliigaluu mallee Trump faa mo'achuu mallee tana tolchuuf ammoo irra qabsaa'uu mallee jedhanii wal dubbatani akkana jette Hillary Clinton duraan faarsaa tabaate ammallee faarsutta jirtu senatarii Massachusetts Elizabeth Warren akkana jetteetiin waan tokkummaan barbaachifteef akkanatti dubbattee nama kuno.
When we turn on each other, rich guys like Trump can push through more tax breaks for themselves.
Yoje chotan wal ofnu fol morminu namoni dureyin kanaka Trump ofisani dilala tikefatu nutimmo manember nota kenye yokan dandi won gurguddo kenyaf ijolle kenye egereta angargaru malaka basun qabannu
Asaw falmi siyasa jajjaba dubbatan Senator Elizabeth Warren kabron kannen asaw jajjabo dagesi sanille nijiran sora me maljetta
namni dujira ka dubbate ka dibe namo yoyyo sina kana farsit kwani yo sina Hillary kana farsit kana worri Sanders deggaru iya akka Elizabeth dubbanne dubbi afanit dowwa wan heddun akke saaturani gam dibe namo akuma tgafaste namni dibe dubbatelle heddujira gam kani namni dubbate dubbi jajjabtu dubbata akka namakka harka awani fi wan heddun dubbata bahanif bulcha goden New Jersey Senator Cory Brookerite inille nama sila ittana Hillary saawudan da jedanit war afran maqawal safke setokko wanti nijer guddon abdi qamna ammalle hinum jabanna jabanne party jabdu biya abdi saawudan det qabachu mal jabenne kenni kanane Trump mo udan denna Trump nami biyi gargar qodu sana huyu jajjabachu malle jedet ne dubbate namo inille wan dubbate nama wan heddun farsani nama sena ke satu wan heddun farsani namo
ayen sagalensa asansa jabature namni kabrani mo kani aga umakanati Hillary dorgomaturan ka senatora kuta Vermont turan Bernie Sanders ture mewai sanamal jetta
inni degarto kuma heddu qaba akuma tibetu kuma heddu qaba delegate kana mo bakka bootootti siyaasa itigaafatamto tira bile gargara delegate ran kana bakka bootootti jechu kum tokko bisa gal qaba nama million heddu tis degarelle isuma emailin yo gadba iso ko ka bulchoti DNC Democratic National Convention kana mo kori sabakunini akki inni mo amo akki Hillary Clinton isi qalte mo odeeffannoo walii dabarsaa bahanii bulchooti DNC odeeffannoo walii dabarsaa jedhanii bahanii wikileaksiin oduu gad baase bisuma kalee galgala wanni kun paartiin kun iyyuu diigamuu danda'a waan hedduu jechuu danda'a jecha nami hedduun sodaachaa ture waan amtuu dubbatee paartiin kun hin diigamin yookaan ammoo yaadaan nami waliin dhayinii jecha dubbachaa turan innilleen akkuma sodaatan sun hin taane isuma tana caala ta imeelii tana caala wanti hamtuun nu sodaachuu malle bulchiinsi Tiraampi tanaafuyyuu hangam kiyyaani Hillary deeggara isanilleen deeggaraa jechuun dubbi jajjabtu dubbatu kun akkan jedhee namo.
I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women, and for the disabled. Hillary Clinton
Senator United States tae warin ojechanture waye mirga jolle waye mirga dubartota waye mirga namota qame rutif akajabati qabsa haturte Hillary Clinton presidenti milkaina gudda argamsi stutati galgalakana ishe walin dhaabachuu kootiif nan boona jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kan hedduu na dinqu dubbachuudhuma isaanii dura namoonni yeroo kaanee harka rukutanii akka taasisa waan dhaban daqiiqaa hedduudhaaf tole tole galatoomaa innan namni dhaabuu didee maqaa isaanii ol kaasanii hedduu dubbataa turan sora. Gara biraa kan haasawa humna jabaa qabu dubbatan egaa haadha warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Mishel Obaamaa ture. Kanarrattoo maal qabatte maal yaadda?
Namo garaa Mishel dabruun duratti dhugumbaanta barnarsi ooyyuu ni dubbattuutti ooyyuu ni kaayeetin akkan dubbattuun aduu dubbii jaliin qabin iyyuu suma tuwiitarii isaa irraa erga dabarsaa ture. Warra achi keessa jiruun deeggartoota isaaniitiin hin jeeqina naga qabaadda obsi qabaadda jechaa dubbachaa ture. Namni kaan ammoo alaa hiriira bahaa ture. Kanaafuu iyyuu guddoo biyyi qabbaneessa paartii sana waan hedduun jajjabeessee jechuudha. Gargaa fi as nagaafatte sadeebinuuf Mishel Obaamaa nama guyyaa sun galgal sun dubbii dubbate keessa nama afaan jabduu taasisu iyyuu hin beekta nama akka malee biyyi gammachiise guyyaa kan iyyuu guyyaa jechuu dandeenya waan jaarsiisii biyyaa hojjate waan inni ijoollee hojjate jireenya Ameerikaa duratti deemsisu namni kum hedduu miliyoonii hedduu carraa hojii argachuu fi waan hedduu dubbatte isuma namni akka jaarsiiyyaa hojjachuu danda'u akkasiin jettetti namni akka pirezidaant Obaamaa hojjachuu danda'u namni abdii anirraa qabu kunoo ani si waliin jira pirezidaantiin keenya kan taanu Hillary Clinton jettee kun akkana jettee nama.
I think about the kind of president that I want for my girls and all our children. That's what I want. I want someone with the proven strength.
Jolle kof jollote kenya maraf presidenti akamitu nufta jede na yadu kanan barbad nama ciminaf jabina qab nama hoji kana sirritti bekuf oji chattik iyafata ken nama immi presidenti ta u imma gurracha yokan adi akkan tayin hubatu male qubele 140 waa'ee barreessuu miti tuwiitarii irratti jechuu isaaniiti.
Tolee soraagaa mee kana booda waan ta'utti fuuleffanna eenyu fa'i kan dubbachuuf jiru haallamma naannawaa sana jirutti maal fakkaata?
Kanaan xumurra ardhu wanti jira guyyaa lammeessooti koree sabaa yookaan ammoo deemsiin eegi jalqabee guyyaa lammeessooti kalee dubbatanii ardhu ammoo namni dubbatu gugurdaan Bill Clinton fa'a innillee isuma namni akka tokko jedhutti inni dubbii jabeenna akka durii kaaniyyuu dubbachuu danda'a. Jedheetiin akka Mishel fa'a akka nama kaaniif nama uwwiseetiin lafa akka dansaa paartii sana dura deemsisuu danda'a jedhaniillee dubbachuutti nuuf jiranii omtaasee fi Nansi Pelosi illee ni dubbatti Heerik Holder illee ni dubbatti.
Hayyee soora amma sa'aatiin nutti gabaabbataa jira hedduu galatoomi soora egaa boru walitti deebina sa'aatii keenyatu gabaabbataa waan jiruufan gidduutti kutee dhiifa manaa godhi arraaf nagaattiin siin jedha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.